Iyi muteza amatwi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ijwi rya Amerika ni kuri FM 94 n'ibice 9, 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3, mujye no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com no kuri Facebook VOA Radio Yacu, naho mukurikire amakuru n'ibiganiro byacu. Mwiriwe ariko se ni Thomas Kamiri ndubasuhuza muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Kuwa gatandatu rero ntimukiheze mwese muba muri abatumirwa, ni ukuvuga ni umwanya wanyu mukisanzura, mugatanga ibitekerezo, mugatanga amakuru, nta nsanganyamatsiko yihariye ibihari. Mwese muba muri insanganyamatsiko, mwese muba muri abatumirwa, muba muri abatumire. Mugero tugitegereje yuko tubona abahamagara bwa mbere na mbere, nagira ngo Sabe Innocent abadushyiriho akazi ki.
I don't wanna waste your time on fancy cars, but I'd be surreal, don't you think so? Si no te mire y yo nada, nada. I guess I'm moving, don't you tell. Nyemerera nzagukunda pe. Be my lover, be my honey, be my everything. Nuhakane dore iyo nkozeho nshira numva ubona mu nzozi amakaboko. Oh baby you got it, oh baby you got it, oh baby you got it.
Safi na Medi bati baby you got it. wagitoye rwose ati bombi nakuba ati nshobora kukubera umugabo na ukambera umugore iyo rero niyo ndirimbo Garrett twumvaga mukanya kuri telefone dufite Jean Paul Jean Paul we
yo neza tuma
urakomeye
iminsi myinshi cyane twaherukana kuvugana kera cyane
none se nyine ko reka ijwi rya Amerika kandi ni byiza cyane ko murikunda muri benshi none rero tugasaranganya bamwe tukajya tubibagirwa yego kuba ijambo kuri basubiza ntabwo tuba tubanze urabiyumva nawe ni ugusaranganya ijambo eh nuko uratangaza iki rero
nange meze neza cyane ndi hano mu Rwanda
yego
ari mu Rwanda rero ubu ngubu uko bihagaze muri iyi minsi ari kunyuzamo akagwa kavura nyine ugasanga abaturage nyine bahinga cyane cyane kuri ubu ngubu bamerewe neza cyane ntago ari nko mu bihe byatambutse mbere aho wasangaga nyine imvura yarabaga yarabuze kuri ubu ngubu niyo utambutse uri kugenda rwose ubona imyaka itohagiye ugasanga twarameze n'aborozi nabo bakabona aho bahirira amatungo yayo ibintu bimeze neza cyane
ejo nabwo imvura yaraguye
n'uyu munsi yaguye sije ko nyine yaguye nkeya ubundi ntabwo imvura yabura nyine hari igigwa mu duce tumwe na tumwe tw'igihugu ahandi nihagiye ariko urebye mu bice byose by'igihugu ibintu ni amahoro ku bijyanye n'imvura rwose usanga iri kugwa ku buryo buhagije
Jean Paul uguye n'iki ko mu gihugu cyose imvura iri kugwa hose pe muri iyi minsi warahagenze
oya amakuru akenshi umuntu arasoma nyine agasoma ibinyamakuru akanumva amaradiyo atandukanye uko abaturage baba bavuga yumvise bavuga rero bagomba ko nta na hamwe bataka rwose ati izuba ryaraturembeje hose bameze neza nta kibazo
u Rwanda rw'imisozi igihumbi ruhora rutohagiye
ruhora rutohagiye ariko urakumbuwe
yewe nanjye mba mbakumbuye buri gihe nyine nuko umuntu afatwa ariko rero burya hakazamo n'ikibazo cya mikoro kubera ko Amerika iri kure cyane tike y'indege yonyine wasanga igera mu mamiliyoni hafi abiri y'amanyarwanda
naje guperereza asanga uri umuturanyi wanjye abantu bita mu Gitwa za Nyagasambi iyo ngiyo hafi aho ngaho
mu Gitwa
ntiwazi
burya rero mu Gitwa ni henshi
i Butare
iwacu mu Gitwa cya Nyanza ariko rero abaduteze amatwi ntabwo ari Nyanza y'ubwami ni Nyanza ya Kabuga hafi y'umujyi wa Butare neza ubu ngubu ni mu karere ka Huye
iyo hagaze uba witegeye aho bita mu bisi bya Huye
neza cyane abari hejuru ku musozi wa Huye dushobora kuvugana twibereye iwacu
kuri ubu ngubu rero hari n'indi nkuru iri kugenda ivugwa cyane hano mu Rwanda nkeka ko namwe mujya mwicishaho rimwe na rimwe kuko namwe wa muri atudete nta makuru ajya bacika ababakurikira urebye tuba twarasubijwe kuko rwose umuntu yabakurikiye ntabwo yabura kumva amakuru mu mpande z'isi zitandukanye hari mu Rwanda rero urabizi ko icyagendaga kivugwa mu minsi yashize ni uko nyine hari abimukira baturutse mu gihugu cya Libya bari bamerewe nabi cyane hanyuma leta y'u Rwanda iravuga ati ntabwo twabona abantu bapfa reka tubazane mu gihugu cyacu nubwo ari gitoya ntabwo tuzabura aho tubatuza
ubu ngubu u Rwanda rumaze kwakira bangahe
urebye imibare iri kugenda yiyongera uko bwije n'uko bukeye ariko hari amafoto amwe n'amwe agenda acaracara hirya no hino urebye bari kuza mu Rwanda hari abo bagiye bakuramo impyiko ugasanga bafite ibintu by'ibikomere binini cyane abantu abanyarwanda abenshi urebye babakirije na yombi bavuga bati rwose nubwo natwe yene igihugu tutakirimo ngo kibe kiduhagije muri rusange yenda ngo duhinge ahantu hanini cyane ntabwo twabona abantu bapfa ngo tubihorere nibaze ntacyo tuzahabana rimwe na rimwe abandi nabo hari abo nagiye numva hirya no hino bavuga bati se nyabona kuko ko dushimye ko kugira neza ari byiza ariko igihugu cyacu natwe tukaba tutakisanzuyemo ari gitoya twarabuze akazi bizavamo ariko iyo bavuga uko nguko hari abandi nyine bandi nanone bazaga bakababwira ati bavandimwe nta umenya aho bwirageze reka tubakire nyine baze rwose duture burya niwe ubuyobozi bw'igihugu bwakoze ikintu nk'icyo ngicyo ntago wabwatekereje kure wabwarebye nyine ko baramutse baje nta ngaruka byateza.
Erega ni n'umuco mu Kinyarwanda umuntu uri mu kaga ntabwo umucaho ngo utambuke, ntabwo umwirengagiza. Iyi nzu yundi ihiye umufasha kuyizimya. Ibyo ni umuco w'u Rwanda, abantu ro bari mu kaga kubatabara ni kimuntu n'ubumuntu. Ikindi umuntu yari mu kaga hanyuma ukamujyana wawe umusangira utwo ufite. Kandi nanone abanyarwanda bati ahatari umwaga urukwavu rwisasira batanu, nururwo urukwavu rwisasira batanu. Ni ukuvuga rero burya nta bibazo bibaho ahubwo habaho ibisubizo. Abanyarwanda rero ibyo twanyuzemo byinshi bibi ndumva bitwigisha kugira umutima wa kimuntu tukava ibuzimu tukajya ibuntu. Icyo kintu ni kizima rwose, ni ishema.
Ndivuga ko uriya muyobozi wa AU muri wa African Union muri iyi minsi rwose wabonye ko yakoze akantu keza cyane, yakoze akantu keza ashimira u Rwanda. Nyine uribuka ko yari arimo aratabariza bari abaturage bo muri Libya, avuga ati nabona ibihugu byo muri Afurika nimugire mutabare bari abimukira bamerewe nabi, ahita arenzaho n'akandi atariko. Nubwo bimeze gutyo, Leta y'u Rwanda yo ubwayo yamaze kutwemera ko igiye kubakira. Niryo ni ishema,
ni ishema rwose.
Niryo ni ishema ku gihugu cyacu rwose, bigaragaza ko twebwe turakundana, ntabwo twabona abantu bapfa kureba ngo tureke kubakira.
Yego Jean Paul, ndagushimiye.
Yego urakoze cyane.
Yego komera.
Yego
Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'Ikinyarwanda kuri telefone, kandi dufite na Innocent. Innocent we,
yego
ntabwo uri kimenye ariko dukorana.
Oya
na warabisetse. Nuko uratangaza iki Innocent?
Muri hangana imvura irimo kugwa nyinshi
ariko turakumva neza.
No icyo nashakaga kuvugaho ni kuri ruriya rubanza rw'Ingabire.
Yego
no navuga n'ukuntu u Rwanda rwikuye muri rwa rukiko. No rwa rukiko ibyo nari mbitezeho njye ntago aribyo nabonye. Kubera ko ubonye ibisobanuro rwatanze n'umwanzuro rwatanze ubona bwarwo rubogamye ukuntu ntabwo rujya rutanga umwanzuro uhamye. Ni ukuvuga ngo ntabwo rujya rugaragaza uwatsinze, yaba Ingabire niba yari yaratsinze cyangwa yaratsinzwe, rugaragaza niba Leta y'u Rwanda yaratsinze cyangwa yaratsinzwe. Ni ukuvuga ngo rwahereza abantu mu gihirahiro. Rero nk'umuntu ubikurikirana hasi n'ukuntu byagiye bigenda n'ibirego yari yatanze, njye mbona hari dushobora kuba hari izindi mbaraga ziri ku ruhande inyuma zatumye umucamanza asa n'ubogamye mu ruhande rumwe. Nana ikindi ndavuga ku kindi cy'uko u Rwanda rwivuye muri rwa rukiko, ni ukuvuga ngo Leta y'u Rwanda hari ubwayo Leta y'u Rwanda hari intuza hari buhariyeri ubwayo, hari igikuta yatinye kuba yagwira none yikuramo iki gute. Urabona Ingabire atanga ikirego n'ibyo Leta y'u Rwanda imurega, hari yuko yavugaga yuko yibaza impamvu u Rwanda abahutu bapfuye mu Rwanda batibukwa. Noneho buriya Leta y'u Rwanda hari ibintu yatubanganyije kutitabara urukiko, yagira ngo ukuri kutajya ahagaragara, kubera ko yeretse muri urukiko Ingabire yari yajyanyemo bikaza kwakirwa, hari ibintu byari gutungurwa Leta y'u Rwanda idashaka ko bijya ahagaragara. Niyo mpamvu Leta y'u Rwanda yanze kujya muri urukiko, kubera ko hari ibintu ubwayo ibona. Erega politike ni kimeze, ubundi hari inyungu runaka irareba inyungu runaka, bimwe ikabyirengagiza ikemera ikabihomba
None se leta y'u Rwanda ntirebera inyungu z'abanyarwanda bose
ariko ireba inyungu z'abanyarwanda bose gute nibivugisha kuri cyangwa niba ibyo ibona ko ingabire ibyo avuga ari ibinyoma kubera iki ikigeze iguma mu rubanza mu rukiko ngo baburane rutsindwe cyangwa ingabire atsindwe
ariko rero niko se ndose
ndatangutse cyane warumbanije umbwira ngo ntivugire abanyarwanda bose niba uvugira abanyarwanda bose kubera iki itashyirahagaragara cyangwa itemera yuko abahutu bapfuye
ariko se yigeze ibihakana ntabwo yigeze ibihakana leta y'u Rwanda nari umunyamakuru kuva kera ndi mu Rwanda narabikurikiye ntabwo leta y'u Rwanda yigeze ibihakana ahubwo iyo abantu bari muri leta nicyo nshaka kuvuga kuko sinzi nimba ari na leta y'u Rwanda abantu bakuriye leta y'u Rwanda babisobanura gute yego nibyo abahutu barishwe bishwe na bamwe mu bantu bari abasirikare ba FPR bagiye bageraga ku misozi bagasanga bene wabo bapfuye umujinya ukabyica nuko bakihorera icyo ngicyo ni igisobanuro batanze bitandukanye no kuvuga ngo kuko hari abantu nanone babijyanisha mu byo ngiye kuvuga leta y'u Rwanda bari muri leta y'u Rwanda bagasobanura bati ibyo bintu ntabwo ari umugambi wa FPR wo kurimbura abahutu nk'uko interahamwe zafashe umugambi na leta y'icyo gihe yari iriho niko babisobanura wo kurimbura abatutsi urabyumva biratandukanye abantu rero bamwe na bamwe bakoze ayo mabi bo muri FPR harabahanwe harabahanwe harabagiye mu nkiko usibye ko hari n'ubundi buryo bahanwe batarafata ubutegetsi nabwo nabyo barabivuze ibyo ntabwo mbyinjiramo reka nivugire ibyo nabonye ndi umunyamakuru harabagiye mu nkiko usibye abo ngabo hari n'abamajoro bagiye mu nkiko uribuka abasirikari icyo gihe bwo FPR yari yafashe n'ubutegetsi yarafashe n'igihugu muri kanama abasirikare baragenda barimbagura abantu barenga ijana na wari vice perezida wa repubulika na minisitiri w'ingabo General Paul Kagame aragenda avuga ati mwakoresha imbaraga zidakenewe icyo gihe abo basirikare byari biturutse ku wundi musirikare wari wishwe mu buryo budasobanutse aguye mu gicu nuko abamajoro babiri bari bakuriye iyo batayon ndabyibuka nagiye mu rubanza rwabo nararukurikiye hari Nyamirambo yego ntabwo nibuka amazina yabo ariko amasura ndayareba ndayibuka byasaba kujya muri za archive kugira ngo nongere nibuke amatariki n'amasura yabo bakiyagubisha abantu hariya ntabwo babajyanye mu ntuze mu manza tukazikurikira icyo nshaka kuvuga ni iki ntabwo ndi kuvugira leta twumvikane niba hari abantu bakoze amabi batarahanwa ibyo ngibyo birareba abanyarwanda na leta yabo ni uburenganzira bwabo bwo kubivuga bati yego twebwe tuzi neza yuko hari amabi yabaye abayakoze batahanwe ni uburenganzira bwabo noneho leta nayo ikareba koko nimba bafite ukuri ni ukuvuga n'icyo inkiko zishinzwe n'icyo ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha bishinzwe n'inkiko n'izindi nzego za leta kuko abanyarwanda batagize se ubutabera babuhabwa nande ni uburenganzira bwabo bwo kuvuga bati igihe ntabwo nanyuzwe cyangwa se naranyuzwe urumva ni ukuvuga rero mu mwanzuro ngewe nkurikije ibyo nabonye by'abanyamakuru aho tutakumvikana ni uko ahari wavuga uti kuko ibyakozwe byo ntabwo wabihakana byo kujyana abantu mu nkiko kubera amabi bakoze ubutabera nimba utarabwishimiye n'uburenganzira bwawe n'abandi bose n'uburenganzira bwabo ariko rero ntukavuge ngo wihanukire ngo leta yarabihishe ntabwo ari byo urumva
none kuki ubavuga yuko se ko bavuga yuko nta ko bavuga ko batigeze bihorera kandi bahari ibimenyetso bihari none icyo cyo ushobora kukinsobanura
aho aho ngaho rero nyine niho navugaga
batigeze bihorera niho bahari barapfuye ari benshi cyane yego
niho navugaga nti uramutse uzi umuntu wakoze amabi burya n'uburenganzira bwe bwo kumurega ikindi niyo utabumuzi ubusanzwe ubucamanza bukora neza ushobora kujyana agahinda kawe n'akababaro kawe mu rukiko rwo rugakoresha uburyo bwa leta no kuvuga amafaranga n'abakozi ba leta abagenzacyaha noneho bakagenda bagashakisha amakuru nyakuri kugira ngo wowe agahinda ufite wumva wararenganye urenganurwe ibyo ni kwa kundi tuvuge ushobora kujya kurega X umuntu utazwi ni ukuvuga ujyana akababaro kawe ukavuga uti dore icyaha cyarabaye ahangaha iki gihe n'iki ni mu gikurikirane buryo ubucamanza iyo bukora neza ibyo ngibyo birakorwa kandi ndahamya ko uramutse utinyutse ukagenda ukabwira ubugenzacyaha bashobora kuba babikurikirana sinihanukiriye ngo uvuge ngo byaba twumvikane ikindi nanone abanyarwanda simbiyobewe batinya ubutegetsi benshi bajya babivugira kuri iyi radiyo ngo ngo nimbijyana ngo baranyirenza ngo sindara ntibajya babivuga se
kubera iki umuntu uzamuye uvuze yuko ushatse kugaragaza yuko n'abahutu bapfuye kubera iki bashaka kubishyira mu gatebo kamwe yuko urimo gupfobya jenoside
umenya biterwa n'ukuntu babivuze ibyo ngibyo ntabwo nanjye mbisobanukiwe
hari ikintu sibyo mu mategeko ngenda cyabikurikirana sibyo ndashaka kuzakwereka ibimenyetso bigaragaza yuko irino tegeko rihana icyaha cyo gupfobya urumva yuko hari aho ribangamira abahutu bo mu Rwanda kuzamura nabo ikibazo bagize noneho iryo tegeko rikabatsikamira gusa naho bagaragaza kuvugisha ukuri nabo ngo bavuge ibyababayeho noneho iryo tegeko rigasa naho ribakandamiza noneho ukuri bashaka kuvugisha kubera ya mategeko aharasakaye atanonosoye akajya agonga akaza kubera atanonose bakayagonganisha niba nawe uzamuye icyuko abahutu bapfuye noneho rya tegeko bagatukuntu barigoranisha bakarizana mu kugucecekesha nyamara utarimo gushinyagura abatutsi bakorewe jenoside atari ukubashinyagurira ahubwo ari ugushaka gucecekesha kugira ngo cya kibazo kitazamuka nabo ngo bagire ijambo ryo kuvuga ibyababayeho nabo bagira uruvugiro muri makeya ni ukuvuga ngo iri tegeko rihana jenoside nzashaka kuzarikurikira neza hakwereka ibimenyetso bigaragaza yuko haba gutsikamira umuhutu rinibyo muhutu ushaka udahabwa uburenganzira bwo kugira ijambo mu kugaragaza nabo ibyababayeho
noneho
kuvuga ngo impamvu noneho leta y'u Rwanda nk'umuntu idashaka gushyiraho urumva wenda ngiye gusa naho bisa sibyo
ariko vuga wanzura vuguca amagambo kugira ngo duhe na Francisco ijambo arategereje
reka wenda nse n'usoza ibindi tuzabiganiraho ubutaha ariko niba unyibuka ninjye twavuganye narategereje ko mu gisubizo ndareba uzampamagare twongere tubiganireho umbwire niba bizashoboka cyangwa bitazashoboka
ariko n'ubu turaganiriye kandi ntabwo ari cyo genyine tuganiriye uganira n'abantu b'ijwi ry'Amerika bose
turaganiriye ndavuga kuri ntuza kuri ya gahunda twavuganye yo kuzama umwanya
tuzawushaka sawa urakoze
sawa nta kibazo ndacyategereje kandi murakoze
komera ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda rero inshuti zacu nk'uko nabimaze kubibabwira Francisco arategereje François
okay
amakuru yawe
ni amahoro kabisa kavura kenshi no
Ya, uri mu gisagara?
Ya, gondi gisagara hano bitinya bututi.
Eh.
Mm.
Nuko. Ubu ngubu bivura irimiragwa?
Yego, karagwa kwera kavura.
Gitega na zamuyinga ntabwo biri mu duce tw'u Burundi mu minsi heze twari dufite uruzuba.
Yego, uba kavura kariko karagwa kwera ni sawa.
Eh. Yatangiye kugwa ryari?
Eh, haraciye iminsi kuko n'utugori barateye.
Yego.
Bamwe bariko barabagara. Urumva ni sawa.
Yee. Nuko nta kindi se utangariza bumva ijwi rya Amerika na bagenzi bawe?
Yego.
Yee.
Yego ndabifite. Ubwa mbere nashaka amazi ndabaramutsega kwa mwisha makuru.
Ikomera rwose.
Hai mikiri shaka ni lakomi na kumiesi nda shimye chane kupa mimo minya chimi na kata anu ndo nere murongo nda uro nsu nomu
Imani shimwe.
Amen, amen.
Hallelujah.
Amen. Hai maraka wafuku tunutubiri.
Yego.
Ichande nukuri kwe tulafise umovanyi mwinga wa hako jamu kwa anda kabisa watu wani ena avi.
Kajiri nguru. Uba wani ena avi murugu anda ni inde.
Waratiba ni nayo banyi bacho abanyarwanda.
Bose muri rusange.
Abantu twara abantu.
Bandanya.
Cyukuri ni batureke twitunganye baduha amahoro nafe twara bahaya amahoro. Abaganda kumeshe mu nyamakuru ahandi ariho ahantu bita ibyabutura. Harano bazo bita muri Kigali kubera abanyarwanda bari bahabaye kandi twari tubanye neza.
Nukuvuga abanyarwanda bari barahunze se muri za 59 60 gutyo.
Twabanye neza tubaye indaro.
Yego.
None bako badushimira batugirira nabi nibatureke dutunganye igihugu cyacu kwere batubanire neza kuko natwe tubabaniye neza.
Niko François abo bantu mwari mwarakiriye nibo babamereye nabi.
Ibyo byose n'igihugu muri rusange kitubaniye nabi sinzi ko nabo nyine babarimwo muga bamwe babarimwo nibuke ko twabaye indaro batubanire neza natwe kabisa.
None kuki uri kuvuga ngo babaniye nabi habaye iki?
I Burundi?
Abo baturanyi banyu babamereye nabi babaniye nabi
baba bumvise ko mu kibitoki baturasiye abantu.
Cyari babarashe.
Udufatira abarobyi iyo honye ku rubibe duhana barabatwara ntawe uzi icyo ariko barabakoze.
Ahubwo ni mubaza.
Bari mu gice cy'iwacu bumva ibyo bintu ari byiza. Ikirenze kuri ibyo. Urabizi ko abantu baje guhungabanya umutekano mu Burundi benshi baje bapfa mu Rwanda.
Ariko se.
Niba tubanire neza duha amahoro natwe tubaha amahoro tubane neza nk'abavukanye akume kwakira nibyo byiza.
Ese ubundi ubungubu noneho mushobora kwambuka umupaka mukajya guhaha mu Rwanda n'abanyarwanda bakaza guhaha mu Burundi? Aho ngaho mwebwe mutuye.
Bakagutwara bakakwica wumva wo kwambuka ngira ngo buri mu mwiyeze.
Ariko se ubwo koko nawe udakabije ngo umuntu arambuka bakamwica kuri ubu udakabije?
Urumviriza mu makuru, urumviriza mu makuru.
Harabarobyi
bamasha kuri bane.
Yego, umunyamakuru wacu Ndarurinze yabikoze inkuru.
Bariko babakoze iki?
Aha.
Bano barabatwara bakaba babashikanye bagaruka gutora abandi basanga abasirikare bacu nabo bari magabo. Abandi babiri babarakize. None abantu bumva babarondera hiki?
Abasirikare b'u Rwanda n'abasirikare mbese bararasanye n'Abarundi?
Oya, ntibarasanye.
Icyo nicyo gikuru rero.
Bakaba bari baje gutora abandi babiri basigaye bumva basanga abasudaburundi nabo bashyize ku mupaka. Urumva ko ibyo bintu umuntu mubano mubi mu bisanzwe. Yego.
François, reka twibwire yuko abategetsi b'u Rwanda n'u Burundi babiganiraho kugira ngo nimba hari agatotsi mu mubano ako gatotsi kavemo. Reka tubyizere. Urakoze.
Natwe ibyo twifuza.
Yego.
Hariho abarundi bene wacu bakeyi batumiwe ko n'umuhuza ngo baje mu biganiro i Arusha. Bakeyi cyane badashika ni sinzi ko navuga ni cumi cyane bakeyi cyane. aba undi rero batwite kajya kugenda hariya kuganira
mhm
ibagende baganire
yego
manje bazo kwize baganire arukongereza amaro dusanzwe dufise ko amaro turayafise
mhm
hanyuma gendere ahanini numva yuko menga nini bagira kuganira inyungu zabo
ntabwo ibyo biganira ubyizeye
oya nuko uri jewe biganira nemera
eh
nuko abiganye agati burundi n'igihe cy'adukoroneje ari bwo bubiriki
eh
ego nayo ni z'abarundi bo gende bazakora inyungu zabo ari bujumba rano bita mu kigobe aho amini numvise ngo batwe n'amafaranga yavuye mu biganiro hiyo niko nabyumvise
eh ubwo rero urashaka kuvuga yuko abajya mu biganiro bibonera gusa amafaranga bakiyubakira amazu nta kindi bakora
mu by'ukuri njye mbona dufite ibikwiye umutekano turawufise
aha
narumvise harimo abantu benshi hafi y'aba enjeniyeri n'abakarani batubwira ingene turima tukimbura dukora imigambi y'iterambere gusa
eee
nibyo tubuze umutekano turawufise igihugu cyose kiratekanye
yee
eee hanyuma hari abandi bavuze yuko ngo batazobyitaba ngo ni sina leta
aha
basha cyane kuri
ehe
shimara inyana bivuganya ko bamenyesha makuru
gerageza
uko nyana je numva
eh
ni bagende baganire ibyabo hanyuma bege batureke
mhm
hanyuma no muri sana rede tewe impanuro numva no baha
mhm
kobera baratemba gakibutegetse
aha
biravya birabangira
eh
mujanye rwagize sheke
aha
aho kwite dutunye nibironde dutundi
ehe
niba sanye mbabazi cyane batekereza ko byarabanikiye byarabananije
eh
nari ndakora umunyamakuru
yego
yego na munsi iyo ijya tebala bagiye uteke turikunda
ah
ubuja bajya abantu se bari ku gihugu niba ari bihangane
ahari ariko ntabwo none se kuvuga ko bitabayeho kuvuga ko byabananiye
imana yarakinze
ehe yego erega François burya icyo nagiye kuvuga akenshi kuvuga ngo iyi ibingi yiza kuba byarabaye ngo haba hari ibi nibi nibi genda cyeka ari ugutekereza mu makosa ko bitabaye se nyine kucyo ushaka kuvuga ngo iyo biza kuba ntibyabaye eh
cyarabaye mu gabya araburijwemo
yego byaburijwemo nyine nibyo wavuze uti iyo biza kuba bari bihanga byaburijwemo nyine si bihanganye nibyo nibyo dufite eh François wowe urakoze rero
urakoze nawe nyako menyesha makuru
yee komera komera
yego mugira amaro yo kujya America
yee nawe rwose uyahorane nkuko François bivuze rero muteza amatwi radio ijwi rya America i Washington DC kuri telefone dufite Ngoboka. Ngoboka we.
Komera komera mushiki wanje.
Uratangaza iki?
Ewana, ubu ngubu tuvugana size ikibungo mu gihugu cy'u Rwanda imvura imeze nabi nabi nabi.
Ariko se Ngoboka kukabye. Hari imisozi yagiye, hari amazu yaguye.
Ubumva nkubwire.
Eh.
Ewana, hije myaba bukara. Imvura mbega ubu ngubu kuvugana nawe ubunarinze kwipfukishuka kugira mvugane nawe
igikuru nuko tuvuganye kandi uri amahoro n'abaturanye ari amahoro imvura ni muyireke igwe
ewe nirwa ubu ngubu nabwo ibishyimbo twatangiye kurya
eh
ibitonore ibirayi bireze
eh
ewana igihugu cy'u Rwanda mbega amahoro ni yose ni yose na turagenda turakora 28 kuri 28
nuko nuko rwose
eh nawo uwo mushinga naho uri mu Burundi
eh
ibi navuze byose nandi kintu na kimwe kirimo kizima
kubera iki
avuga ngo twegwe ngo turi kubashotora
eh
ahubwo tubabikiye impunzi zabo tuzifashe neza turi kuzivyo kurya ngo turi kubashotora
Mhm.
Eh?
Aha.
Ubuzizabo zikuza mu giturage tukazigaburiza.
Mhm.
biri kuza bavuga ngo mu Burundi ngo bimeze nabi bakaza bahekereje n'abana n'iki cyangwa duturi imipaka twaragowe ubu
ariko rero ntiwabihakana ko nabo bacumbikiye abanyarwanda kenshi abanyarwanda bahunze muri za 59 za 60 za 67 72 73 gutyo noneho no muri 94 muri 94 abanyarwanda bahungiye mu Burundi bageraga mu 200,000
ndabyumva ariko ariko kuvuga ngo turi kubashotora ngo tukabice ese turabica dufite twebwe
niko ahubwo reka tubishyire mu rwego urunguru nta zivana zidakomanya amahembe tubifashe gutyo tukikomereza tukikomereza ikiganiro hari cyo bidutwaye
na kibazo nyine bagira ngo umvise ko twebwe ari amahoro mu Rwanda rwacu
nawo
Burundi n'ubundi ndabiza abarundi baratwikoma kandi nta kintu bazadukoraho
oya ngoboka we oya ntabwo ari ibyo ngibyo wikabya dore ko abantu burya tujya mu birere nta mpamvu nawe wihimba ibintu ngo wenyegeze umuriro utaka urumva igikuru nuko urwanda rutekanye imvura iri kugwa na bene wacu b'abarundi nabo batubwiye ko imvura iri kugwa uruzuba rwari rwarateye mu burasirazuba urwanda n'ibice bituranye by'uburundi nabyo niko byari bimeze icyo nicyo gikuru ubundi abaturage bakiberaho hari ikindi
na kindi tugahahirana
ubuza
ibintu ewana amahoro mbega igihugu isi yose ikaba amahoro ubundi nani kindi ubu ngubu natwe turishimye izuba nako mu minsi mu mezi ashize twigeze kuvugana nkubwira ko izuba ryari rimeze nabi ariko ubu ngubu kabisa urutoki rwarangiye rurasubirana ibishyimbo turi kurya ibirayi bireze
nuko rero
ibigori nkongwa nayo yari yabigezemo ariko leta y'u Rwanda yatuzaniye umuti
yego
ubu twasizemo nkongwa yarapfuwe nta nkongwa ikirimo ni amahoro kabisa ubu ngubu turashima Imana
ndagushimiye ngoboka
ariko ka kantu nakwibukije ndakuza gakoresha ubundi mu minsi mikuru
iyo gahunda y'iminsi mikuru ukuntu tuzabaha ijambo nabyo tuzakora inama yo kubishyira kuri gahunda neza ndakeka tuzayikora mu cyumweru gitaha hanyuma icyo gihe ahari ubwo se nazababwira ryari hari nko kuwa gatandatu cyangwa se no mu bindi biganiro byacu byose tuzagenda tubabwira ibyo tubateganiriza uburyo duteganya kandi namwe muduha ibitekerezo tubakorere gute mu gihe cy'iminsi mikuru dukorane dute mu gihe cy'iminsi mikuru ibyo ngibyo ndabyibuka rwose narabyanditse kandi nabibwiye abo dukorana
radiyo ya Amerika umbwiye abantu b'inaha ati ndi kuvuga n'ijwi rya Amerika baratangara cyane
kubera iki ntabwo baba bakundwa se
babanyumva dore ko na radiyo zifata ijwi rya Amerika rero rimwe n'imwe ntabwo ijwi rya Amerika turifata neza ubu rero mba iyo mbwiye nka mama ati dore ijwi rya Amerika ndi kuvugana nabo umuntu wo muri Amerika n'isi yose ari kunyumva neza cyane ashaka kumfata nk'umuntu w'ibinyabinyoma abandi ngemba ndi kuri interineti uri Amerika dore ngaba nibo bamamagaye
sawa rwose ndagushimiye pe
iterambere ryaje kabisa mu ngubu natwe tuba twishimye iyo mvuga iyo mu kiganiro cyanyu n'abandi bateye komenti ngo batari wowe tuvuganye ndakwemera ijana ku ijana
ngoboka ndagushimiye cyane pe
uvuga amakuru neza ikinyarwanda none ahubwo zaze wongera witurira Kigali kabisa
nzaza
ndashaka kuzagaruka Kigali pe ntabwo namenya kuba muri Amerika
gutura
ijana ku ijana
kugaruka gutura kereka kuko ubu ngubu ndimo ndahaha urumva reka mpahe hanyuma nzajya nsura hanyuma ninumva nishimye nezerewe mu rwego rwo guhaha ngaruke iwacu nture umuntu n'ubundi kuva kera na kare umunyarwanda aragenda agahaha agatahukana amahaho ibyo ngibyo niko bimeze ngoboka ndagushimiye
buriya iyo nyakiriye ku ijwi rya Amerika banumva ari dawuri mu ijoro
ariko nje ntabwo ndi Imana n'ijwi rya Amerika si Imana
Imana ariko buri akarusho iyo amagaye kuri aduka vugana n'umuntu muhuje ururimi ijana ku ijana icyo uvuga cyose agisobanura neza ibyo bigufasha mu kuganira nawe
yego
ndagushimiye
pe reka rode hano umwanya na Bigirimana na Emmanuel nabo bategereje akanya
ariko iyo gahunda uyizirikane ndashaka mu minsi mikuru kuzaha mukecuru agatashya abantu kabisa
twebwe na jyewe na Innocent rwose twabyanditse tuzaguha igisubizo cyiza pe urakoze
urakoze kandi ugire umunsi mwiza n'akazi keza
komera muteze amajwi mumbabarire kuvugishwa bibaho muteze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirone cy'ikinyarwanda ikiganiro cyanyu muri sanga kuwa gatandatu rero ni ibitekerezo n'amakuru yanyu mukabisangira n'abandi niyo sanganyamatsiko yonyine buri gitekerezo buri nkuru yanyu niyo sanganyamatsiko y'umunsi wa gatandatu kuri telefone dufite Bigirimana we
kumva muri aho Thomas Kamirindi we
urahura komeye
yego amakuru y'imizi
amakuru ni meza uratangaza iki
natwe turaho n'imvura nyinshi rwose itava ku muryango hano mu Rwanda
nyogo kurubyara papa yajyaga tubwira turi abana tukamubwira ngo nyogo kungwa imvura iraguye ati nimuyireke iragwa mu Rwanda rwayo
nibyo ariko iyo ubu ngubu yo rwose iragaragaza ko ibihe byahindutse urabona ko rwose igwa ntitange n'agacyo namba
ariko situmba siko ryamye rimeze
oye itumba ni sawa ariko ubu twari turi mu muhindo
none se
ko birakaze nyine urabona ko ibyo byahindutse ubundi kera tukiri abana twajyaga tubona haciyemo agacyo akazuba kakava ubona agashaka udukwi two gucana ariko ubungubu ubwo rwose iyo iguye ntabwo iva ku muryango umuntu aguma mu nzu mpaka bukira
ariko rero nanjye nkiri umwana muri ibi bihe habagara akantu kitumba rigufi mu gifaransa mu gifaransa twiga mu mashuri abanza tugitangira kwiga igifaransa baratubwira ngo ni petite saison de pluie
yego da
mu gihe rero cy'itumba ritoya yego nabwo imvura yaragwaga ndibuka ko hari igihe twajyaga kwiga kubera ko umwaka w'amashuri watangiraga mu kwa cyenda noneho igihembwe cya mbere kikarangira noheri iri hafi ndibuka ko hari igihe tutajyaga kwiga kubera imvura
ariko ubu ngubu iyo witegereje ubona rwose byarahindutse bidafite isura nk'iyo hambere kubera ko burya imvura hari igihe yatangiraga mu kwa munani mu kwa cyenda igakomeza mu kwa cumi igakomeza none wenda bikazagera mu kwa cumi n'abiri aribwo bavugaga ngo ni ya yindi ngo iboze ibihaza ngo niyo kuboza ibihaza
n'imiteja
ukabona rwose aribwo iguye cyane ariko ubu noneho ubwo yari yaravuze muri ayo mezi ahahiteye ukwa munani n'ukwa cyenda aho yizeye rero rwose iza ari simusiga imisozi ikagenda imyaka ugasanga rwose yamanutse yigiriye mu bishanga ubwo rero urumva ko nyine wa mugani ibihe byarahindutse urabona ko na kera habagaho ibiti by'inganzamarumbu bikaregerariza nk'iyo mvura urabona ubu ngubu ibiti ntibikibaho urabona ko rwose
ibyo ni ingaruka
buti bw'amafutifuti
ibyo ni ingaruka ahari z'imiturire
ukabona ari ingaruka wa mugani y'ibikorwa bya muntu
ariko rero imvura kugeza ubu nubwo uvuga ngo ni nyinshi na ngoboka yari amaze kubivuga nta kintu ironona nta kintu yononye
irabisenyagura n'imirima abantu imyaka bahinze ikigendera yewe irakaze da irakaze rwose ntabwo umuntu yavuga ngo ni ibyoroshye iragwa rwose imirima y'abaturage ugasanga yagiye imyaka bateye ugasanga yaruhukiye mu gishanga
aha ubwo noneho se urumva mudafite akazi ko kurengera ubutaka bwanyu
ahubwo nicyo nashaka kuvuga kujya kera mu minsi ihahitiye abagabo kiriya kintu cyo kugira ibintu by'imirwanya suri rwose bagahera mu mpinga bacukura imingoti. Ewa antuka wabonaga ko ari ibintu bifasha ugasanga rwose uwo harugura afasha amazi ukurikiye arayafashe barayazitiye ugasanga uwo hepfo kumera hafi y'igishanga nta kibazo agize. Ewa rero urumva ko ibyo byose iki giheho nta ibyo by'imingoti ntabwo bakibireba bamwe rwose ubona ntacyo bibabwiye.
Ubwo se urumva atari agatoki noneho? Erega ngo utarandirwa garamye ntamenya ko ijuru riba akagira ngo ijuru agira ngo ijuru riri hafi agira ngo ijuru riri hafi none kuki umubona ubutaka bugenda mugakomeza mukicecekera mugakomeza mukimira mukiberaho ntimwagira icyo mukora nyine kugira ngo muburengere.
Ariko ubwo iyo ubikoze uri umwe nta gaciro bigira ubwo wabikora uri hasi se kumera hafi y'igishanga ubwo urumva ni nka guhomera iyonkeje.
Ubwo rero ni ukuvuga ko n'ubuyobozi bukwiye guhuza imigambi yo kurengera ubutaka. Ibyo nabyita nka coordination des actions de la population, guhuriza hamwe ibikorwa by'abaturage kugira ngo babungabunge ubutaka hose aho ngaho iwanyu atari umuntu umwe ku giti cyo ubikoze. Maze rero reka kagufiya yego
burya bajya baca umugani ngo iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe. Ndabivugira kuri iyi nkuru imaze iminsi ihita kuri ku maradiyo iriya y'uriya musaza wo muri Zimbabwe. Urabona ko rwose hamwe bajya banavuga ngo inkware y'inyabugingo ngo yatoye mu itongo ry'uwayihigaga. Urabona rwose uriya visi perezida wiwe ko rwose ibyamubayeho bitumye ahubwo akiyobora.
Usibye ko n'uriya musaza yari yararambiranye abaturage nabo bari baramurambiwe, niyo mpamvu biteye hejuru bati turagukize.
Ariko buriya rwose nabyo byari buriya abaturage ni abademokrate kubera ko banze n'agasuzuguro. Urabona kuri umugore yaravuze ngo umugabo wanjye ngo azabategeka ngo nanapfa n'umurambo w'ubategeka. Urumva ibyo bintu rwose atari ibintu birenze ubwenge.
Hari umugabo witwa Rugamba waririmbye indirimbo ati jya umenya gusaza utanduranyije cyane. Yewe
naho rwose
naho
naho atukabiriya ntibyari bikwiye burya umuntu yari akwiye kugira wenda aka nubwo ubutegetsi buryo ariko akagenda akavuga ati ibyo byose reka intege zimaze kugabanuka.
Na papa Benedigito nawe aragaca ati ewe ati intege zirananiye rwose nimundeke nigire ku ruhande. Yego bigirimba reka ngushimire hanyuma duhe n'ijambo na Emmanuel.
Ariko hari akandi gatoya nshaka kukubwira.
Dorere ako kandi
gato
ndakwemereye ngo kagufi cyane.
Kagufi ndashaka rwose uzampa ibisobanuro by'ijambo demokarasi icyo bisobanura. Ndashaka kuzamenya icyo kintu kuko ubona sinzi ari ibintu byumvikana mu buryo butandukanye. Nashaka kuzambwira ese iryo jambo ryavuye he, iyo demokarasi yaje ite, igera muri Afurika yaje iturutse.
Mu magambo makeya mu gihe tutarakora ubushakashatsi bwimbitse ngo twifashishe n'abandi bahanga, mu magambo make demokarasi bivuga ubutegetsi bw'abaturage butangwa n'abaturage bukorera abaturage. Ariko ikintu cya mbere ni ubutegetsi bw'abaturage. Ni ukuvuga yego noneho ubwo butegetsi bushyirwa mu ngiro gute nimba ariko nabivuga. Niho hakenewe inzego zisanzuye zigenga ariko zitahiriza umugozi umwe. Inzego za leta zishyiriweho n'abaturage. Abaturage bakazibaza bati muradukorera mute? Mwebwe dushyizeho muri kudukorera nabi, nimujye ku ruhande muraturambiye. hakaba ubucamanza bukora neza itangazamakuru ryisanzwe mbese ku buryo abaturage bakomeza kugira ijambo mu byabo. Iyo rero ubutegetsi bugize gutya bukarusha imbaraga abaturage icyo gihe demokarasi bavuyeho bikajya ku gitugu. Akenshi na kenshi n'abantu bakoresha igitugu ntabwo baba bakorera inyungu za rubanda, burya baba bakorera inyungu zabo n'agatsiko kabo. Mu magambo make rero n'abahanga bazadufasha, ariko demokarasi mu magambo make ni ubutegetsi bwa rubanda icya mbere bushyirwaho na rubanda bukorera rubanda.
Sawa sawa, urakoze.
Bigahura na repubulika ibintu nk'ibyo ngibyo kuko demokarasi zishoboka bute umuntu umwe yifite ubutegetsi bwose? Icyo gihe abayarusa abaturage yabayabarusha imbaraga. Mu magambo make reka duhinira ahangaha, hanyuma icyo akoze nkwemereye ko tuzafatanya n'abandi tugashakisha, hanyuma tukagerageza gutanga ibitekerezo, hanyuma n'abandi bakabitekerezaho, tukungurana inama twese. Ndagushimiye Bigirima.
Sawa, ibihe byiza.
Ikomera. Inshuti zacu rero nk'uko nari maze kubibabwira mu kanya, Emmanuel nawe arategereje. Emmanuel we? Manuel we, uri hehe?
Ndi hano mu Rwanda.
Ko nari nkubuze se?
Nda, nubwo naho nari ndi hatirengeye. Ngo kuba hirengere gasi ko kumva.
Ariko rero igikuru turumvikana.
No, turumvikana, turi kumwe rwose.
Uratangaza iki rero?
Reka mbanze ngushimire, nsubirize n'uwo mugabo utwakira, namushimye n'umuntu w'umugabo.
Yego, arakumva pe, nawe rwose ati ni sawa rwose.
Usubirize kandi Eric, nawe bagira ubusa na uri Kigali mu Rwanda, mwumve ukikomera cyane.
Yego.
Ntabwo umwanya wo gusuzanya, rero ndagira ngo ngaruke kuri za ngingo zacu. Uyu munsi ndashaka kuvuga ku ngingo enye
ayo na demokarasi. Ko ari nyinshi kandi igihe kigiye, kuko dushigaje nk'iminota itageze kuri itandatu. Izo ngingo rero zose zaba zibaye nyinshi. Reka noneho twumvikane. Ufate ebyiri z'ingenzi uzivuge mu magambo magufi, hanyuma izindi tuzibike nazo tuzazizeho igihe kirahari.
Sawa rwose. Reka mbere ku ya mbere. Ndavuga ku kijyanye na demokarasi bavugagaho. No, ngere ngaruke n'ikijyanye no gutsinda ku butegetsi muri Afurika. Nizo, reka ngarukire kuri izo ngizo.
Yee, wihuse rwose.
Dore, buriya rero bariya abaturage bo muri Zimbabwe, ntabwo nigeze mbafata nk'abaharaniye demokarasi. Oya. Biriya byakozwe n'igisirikare, bikorwa n'ishyaka riri ku butegetsi, nta demokarasi y'abaturage hari igaragaramo. Icyo ngicyo ni kimwe ndacyanzuye nkivuyeho.
Ariko rero buretse twumvikane Emmanuel. Iyo umutegetsi akoresha inzego za leta agakandamiza abaturage akabarusha imbaraga, ntiwabibarenganiriza. Ahubwo izo nzego iyo zibutse ko hari umuntu twaganiriye ejo bundi ati bariya abasirikare bashobora kuba batangiye kumva ko ari ingabo z'igihugu batakiri ingabo z'igitugu. Nabo rero ntabwo bakura muri rubanda burya.
Ntabwo bakura muri rubanda, ariko Thomas reka nkubwire.
Reka ahubwo turebe ibizakurikiraho. Kubera ko kwigobotora umuntu wari warabarembeje nibo babyivugira, ntabwo ari twebwe, ntabwo ari wowe nanjye tubivuga. Bahora byivugira bati yaraturembeje. Byibura kuba bamushyize ku ruhande n'abasirikare n'abana b'igihugu, n'iryo shyaka n'abana b'igihugu, abaturage n'abana b'igihugu. Reka turebe icyo bazakoresha buriya butegetsi bashyizeho.
Urakoze cyane. Aho ngaho ariko Thomas turahava. Reka turebe muri Afurika. Ni kenshi hagiye humvikana imvugo z'abanyepolitiki, amashyaka ari ku butegetsi kugira ngo azajye kurekura, biragorana. Kugira ngo uhereze undi mutavuga umwe muri Afurika biragoye. Niho humva havutse ibibazo, akavuka imanza zitazungudaca nizo zabaye ingabire mwavugagaho mu kanya. Ariko Toma, ndagira ngo tuvugishe ukuri. Ntabwo biriya biba ari demokarasi rwose. Mujye mubisesengura uko biri, mujye mubivuga uko biri.
Erega
abaturage natwe turareba
Emmanuel. Amashyaka ahera ku butegetsi pe. akagumana ubutegetsi pe kuko nishyaka rya politiki ubundi ntabwo ari ishyirahamwe ryo guhinga ibishyimbo ntabwo ari ishyirahamwe ryo korora inkoko ni ishyirahamwe rya politiki riba riharanira ubutegetsi rikagira imigambi rigeza ku baturage kugira ngo barishyire ku butegetsi none iyo migambi abaturage bashima iryo shyaka ribafashe kuyishyira mu bikorwa batera imbere ariko rero muri biriya bya demokarasi nyine ahubwo ikibazo ni ikihe nuko ishyaka rigenda rikaba rimwe rukumbi ntiryemere ibyo bita opposition
aha niho nakubwiraga hari igisa n'abaringa hari igisa na n'uzane mbo hari ubundi hari ikintu bita kugaba amashami nicyo kibaho ntabwo kibaho ari ukuri ngo uvuge ngo iri ngiri ni ishyaka iri ni ishyaka iriya ahubwo buriya nka mugabe ngecyo nabonye cyo nka mugabe gukurwaho na n'uriya munangagwa n'ubundi mugabe yarabwira barabaga ariko agashaka uburyo ki yamwigizayo ibyamukundira ibyo rero bibaho agatanga muri afurika urebye n'ibyamugabe ntabwo wavuga yuko mugabe hari ibyo yashimirwa urebye muri afurika hari benshi twavuga na museveni twavuga n'abandi benshi na ba kabiri ubona ko kuvuga bitari muri gahunda ariko nini iwacu mu rwanda ubona niko bimeze gusa ibyo bintu ubyisesengura wasanga uko ni ukuri ahubwo ni iyo afurika yacu niko imeze
mu rwanda ariko rero abaturage nibo babyisabiye ngo perezida kagame agumeho
atoma biragoranye kuba nabyemeza jyewe burya uyu mbozi dukunda kuganira kenshi ariko burya rwose siti yanjye ikibuga habera byinshi umusifuzi niwe uba uzi ibanga ry'umukino nagira ngo mubwire ngo jye kuba nabyemeza nka Emmanuel jye ntabwo nabihisemo narabivuze kenshi ndabona ntabwo jye byemeza ariko ntabwo jye nakwemeza ukuri ko ari abaturage ndetse toma nimba ureba ni gute abaturage mwambwiye ko ubuyobozi bushyirwaho n'abaturage bugakorera abaturage uyu munsi wa none egizekitifu w'akagari udakorera abaturage aba yarashyizweho n'abaturage se egizekitifu w'akagari ko ari umutekinisiye yaje ari umutekinisiye ntawe uzi uko yaje
ariko rero mushobora kugenda ku karere mukavuga cyangwa se ku kagari mukavuga muti egizekitifu ntabwo ari gukora neza ntaveho
izo mbaraga rwose njye nzibonera kure ntabwo mbona ko ntabwo zirahagera
mu yandi magambo Emmanuel ubungubu uri kuvuga yuko mu Rwanda ubutegetsi burusha imbaraga abaturage babushyizeho
cyane uzabigenzura uzabibona ntabwo urugero
ubwo rero noneho nimba ari uko bimeze ni igitugu gikora kubera ko ubutegetsi buri gihe iyo bwibye imbaraga za rubanda noneho rero zigatikamira rubanda mbese ubutegetsi bukagira imbaraga kurusha rubanda kandi aribo babushyizeho icyo gihe nibyo byitwa dictature ariko rero simvuze ko mu Rwanda ariko bimeze kubera ko nigiriye mu mahanga hanyuma usibye no guhindura itegeko nshinga ko byerekanaga yuko hari akantu kakabazo ariko nimba abaturage koko barabyisabiye nabyo ni demokarasi
ariko tuba reka nkubwire wenda niyo kuza kwizimba mu magambo tujyeho gatoya tugaruke ku iki wise demokarasi icyo wise demokarasi itari mu bwisanzure mukuru wenda Emmanuel nshobora kuba mbivuga pe bitewe n'impamvu
ushobora
kuba mbivuzeho kuko ejo utakumva telefone ikavuga utari kuma Emmanuel bibye bishobora kuba ko gushobora kuza kugahungura ya mateye bivugaga cyangwa wa muntu wabivugaga ushobora rero reka nkubwire demokarasi niyo abantu bishyira bakizana niyo abantu bavuga ibitekerezo byabo se toma nimba abantu babuze imikorere gukora umuntu araza agashinga ishyirahamwe ngo ugusigitiwe n'icyamu ubucuruzi wigeze wumva amarira y'abacuruzi b'amata
ehe
bigisenye urabyumvise
yego
biriya bintu birakwiye se produwi
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda yego warugiye he
navugaga nti produwi imwe niyo izacuruzwa mu gihugu
aha
ese toma kugisha ukuri nimba uyu munsi wa none aborozi bo mu gishwati barira ukaza ugasanga abamotari bararira ukaza ugasanga abahinzi bararira ukaza ugasanga se n'abandi ntavuze n'abatagisimeni bahoze batwara imodoka ziratigataga zasegeranye ukaza ugasanga umuntu yategeka kunywera kuri sitasiyo ukaza ugasanga umuntu yategeka kujya mu ishyirahamwe ku ngufu agatanga n'amafaranga bita ishingamuryango atazamugarukira ese toma ibyo bintu wabyita
Emmanuel reka ngushimire kubera ko ubu ikiganiro kirarangiye tuzabigarukaho ndagushimiye cyane namwe mwese muteze amatwi ijwi rya Amerika ndabashimiye murakarama turongera mukanya mu makuru uwo twari dufite Kasiani tuzamuheraho ubutaha murakarama rero.